Asubuhi na nitaga my love. Mchana na nitaga baby, baby. Usiku na nitaga wabavu. Alafu mwenye mi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini. Hawezi kuni amesema miwa mwisho kunipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini. Hataki kuniacha.
From the head to the toe we bado ni top notch. Baby girl kiwa kwa kona jipata. I'm a city boy ila we ni master. Kigusa kinita yani tam tam. From the head to the toe we bado ni top notch. Baby girl kiwa kwa kona jipata. I'm a city boy ila we ni master. Kigusa kinita yani tam.
Shika moi shika roho juma pyo alikei. Washa wone na kuganda na kupenda kama holiday. Kwanza unavyonipea mambo mazuri mambo yeah. Kuna level wanna show you. Loving you I swear and I dare yeah. Unawaringia, ringia kiona wanalia, wanaumia. Usipagawe na matutu kwani mindo baba yao. Okay baby, ringa ni vimbe. Wish your body, you're one body. Me want nobody. You my body, you my fantasy. You my everything, girl.
From the head to the toe, we're bad on the top notch. Baby girl, kiwa kwa kona jipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.